ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi rya Amerika ikiganiro mutegurirwa kanumugezweho nange Venuste nshimiye imana. Ikiganiro cy'umunsi ndagiharira ahanini abana b'impfubyi. Wa mbere nakira ni Sylvia Musabyimana ushaka ababyeyi be Renzaho Sylvestre bakundaga kwita Diouf na Byukusenge Marita. Musabyimana yavuye mu Rwanda mu mwaka w'1994 afite umwaka umwe agaruka mu gihugu afite imyaka ine mu mwaka w'1997 ahita ashyirwa mu kigo cy'impfubyi cyari Itaba Ibutare ni muri Huye. Sylvia Musabyimana atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera akagari ka Rudashya umudugudu wa Kamahoro.
Amazina yabo ndayazi, baje kuramisha nyine za gukurwaho n'amabyara wa papa ndera muri famiye.
Barangishije bahereye kuki? Barangishije bahereye ku mazina ya papa wawe na mama wawe.
Ndetse niba ari papa cyangwa ari mama ukari imyirondoro.
Ibyo ngibyo bikorwa na Croix Rouge niyo ikora ku kantu bashyira kameze nk'umuringa ariko w'urupapuro bashyira ku kaboko k'umwana kugira ngo uwo mwana amenyekane igihe cyose bashobore kumenya uwari we n'aho bamushyize amenyerwe inkomoko. None bakubwiye uzi ko papa wawe yitwa nde?
Yitwa Garenza.
Naho mama wawe?
Byukusenge Marita.
Hanyuma uzi aho bakomokaga?
Ngahitwa komine yari Muganza, Sebutura ya Butare.
Bombi bari abanyamuganza?
Ariko ibyo byabaye babi Kanombe mu Kanogo.
Ariko se wowe bamaze kugutwara bakuvana muri Orufurina wageze n'Imana wari muri Orufurina yo hafi y'iwanyu, bakuvanye ku Itaba bakujyana i Mugombwa bakujyanye he?
Banjyanye i Mugombwa imikorere barashyikiriza mama wacu ngeze muri segonderi mbona ntibimeze neza. Yahoraga ntoteza nza kuhava nisubira kwa sogokuru yarasaje cyane bahita banjyana mu yindi famiye arimo bamfashije ndiyica ndarangiza muri famiye nawe.
Ni umumasera w'umwene bikira hari agakuru bajyaga bakubwira kuri papa wawe bakubwira ko yari umusirikare bakubwira icyo mama wawe yakoraga?
Ngo yari umuganga akiri umukobwa. Ntabwo nzi nyuma ibyo yakoraga. Ikiga
yakoraga kuri Centre de Sante y'Imugombwa.
Imugombwa mu Babikira?
Yego.
Ariko papa hari izina wari bamuzi bakundaga kuririmba ngo Diouf kubera ngo yari muremure cyane
bamwitaga Diouf. Ikindi bakubwiye kuri papa wawe ni iki?
Yari kaporali kuba mwose.
Yari kaporali. Nta bantu se bavuye muri Congo?
Yakundaga no kugenda ku kagari nga na foto yari afite pareri.
Hanyuma se hari umuntu wigeze uva muri Congo wabarahuye na basukuru wataratabaruka cyangwa se agahura na nyogosenge cyangwa se na se wanyu akababwira ati Diouf Renzaho Sylvestre aracyariho arahanaha? Nta gakuru kamwigeze mumenya?
Gakuru nkamenya vuba. Hari umuntu uri kuri Croix Rouge nawe nakumbwira ko bagiye kuganiriza iriya Musanze bamubwiye ngo bari n'inshuti ngaramuzi ngo bari kumwe ngo ntageze umukerere ariko ngaramuzi bigeze kuba bari kumwe.
Ayo makuru ni amakuru ya vuba?
Amakuru ya vuba. Uwo muntu yibwiye vuba nawe ukora muri Croix Rouge.
Ni ukuvuga rero yuko niba uwo muntu wanyuze mu tobo yaravuze ko yamubonye yamusize inyuma, ubwo yaba akiriho? Niba akiriho ntakabuza aho ari azumva ijwi rya Amerika, azumva ijwi ryawe, azamenya yuko umushaka, azadushaka kugira ngo tubahuze. Ariko natwe tuzagerageza kubaririza dushakishe turebe niba uwo muntu ariho. Ndahamya yuko niyumva umushaka nawe azashimishwa no kukubona. ngaho rero mbwira Silvia niba papa wawe atunze
arakundikana nibagiweho gato
yego
nuko mama ngo niba ari mu 2002 bari mu 2002 hagati aho twishyize kuri indege ya Amerika uravuga ko ngo ari Brazzaville ngo
mu mwaka w'2002
wigeze kurangisha uwabivuze nawe ngo yitabye Imana
uwabivuze yitabye Imana ariko uwabyumvise yitabye Imana
yarebwe uri mu byaro wa papa ko mama yigeze kurangisha ngavuga amazina ya papa we n'ayasebukwe uvuga ko ari Brazzaville ngo ari ameze neza ari amahoro
niba mama wawe nawe ari i Brazzaville aho yaba ari mu nkambi iyo yose ndasaba mvuye muri Amerika mu nkambi ya Kintere cyane cyane bari ngaho i Brazzaville ni hafi y'umurwa mukuru wabazi Marthe Byukusenge wari warashakanye na Renzaho Sylvestre amenye yuko umwana wabo Musabyimana Sylvia ariko Musabyimana Sylvia iryo zina ntabwo iryo baguhaye witwaga niwe mugore Sylvia ubwo rero
ndakumimba ngo Sylvie ni di kubera hanyu uramuje kandi ngo Burundi mbere w'intege
ubwo rero turashakisha Byukusenge Marita ushobora kuba ari mu nkambi imwe mu nkambi z'abanyarwanda ziri muri Congo Brazzaville Byukusenge Marita akaba yaratandukanye n'umwana w'umukobwa afite imyaka 3.96 niwe mugore Sylvia yakundaga kwita Kinigi ubwo rero wamumenya uwo mudamu Byukusenge Marita bari washakanye na Kapurari Renzaho Sylvestre bakundaga kwita Diouf aduhamagare atubwire vuba hano ku ijwi rya Amerika duhuze uyu mwana w'umukobwa tumuhe umunsi mukuru wa Noheli Sylvia niba ababyeyi bawe bakumva ari mama wawe ushobora kuba ari muri Congo Brazzaville ari papa wawe ushobora kuba ari muri Congo Kinshasa ntabwo ari kuri u Rwanda ni hafi ashobora kuba ari muri ya misozi ya za Masisi ari aho ngaho umva rero ntabwo ari kure yazumva ijwi rya Amerika abo bombi niba bakumva niki ushaka kubabwira
mbabwire ko umukobwa
wawe ndabona komera komera dira madre yo kwizera komera uzababona urakoze nawe wagize neza gutegereza nzi ko wategereje igihe kirekire natangiriye ku butumwa bwawe umbwiye gute mfite ibikomere mpamagara naguhamugangira ngo mpomore kandi ndahamya yuko Imana izafasha ukagikira ibyo bikomere maranye imyaka 28 uri wenyine udafite ababyeyi ngaho rero Sylvia Musabyimana ndagukomeza komeza utegereze wizeye ugire umugoroba mwiza amahoro y'Imana ndakira Samuel Habineza ushaka mama we wavuye aho yaratuye ahitwa Ikibirizi akagenda atavuze aho agiye Habineza yagiye kwiga agarutse asanga nyina yaragiye Samuel Habineza atuye mu karere ka Gisagara umurenge wa Kigembe akagari ka Mpinga umudugudu wa Mpinga
ndagushakisha mama wanjye nabuze nuburiye mu karere ka Gisagara cyo gihe nigaga Kigembe ariko we aba mu murenge wa Kibirizi
byagenze gute nicyo nshaka kumenya
nyine nagiye kwiga imyuga ari gutwara abana aho yari yarashatse mu murenge wa Kibirizi birangira rero aho nshoreje kwiga nyine ngiye aho nigaga nagombaga kuyiga umwaka umwe urangiye subiye mu rugo nsanga ngo barimutse kuva icyo gihe kugezana n'ubu ngubu sindongera kumubona
nyoko yaragiye aragusiga agenda atakubwiye aho agiye
yego ariko ntago nari mbare nyine ngambwire icyo gihe nge na aho nigaga hari hahabanye naho ari ubwo nigaga ntaha mu rugo
hanyuma se amakuru amenye bakubwiye ko yagiye ajya hehe
abona bajije bamwe barambiye ngo yagiye ku isambu wabibugesera avuka ngerageza kujyayo ndetse n'abasaza be ahubwo uwo mbajije akajya mbaza amakuru ye nkambwira ni nanjye ntago mbizi ndetse no mu minsi yashize basaza be ngo baje kugurisha isambu iwabo baza kumuhiga nanjye bamumpigiraho mbabwira ko ntabizi ubwo nibwo naje kumva ikiganiro cyanyu nyine cy'agasaro kabuze ngira igitekerezo cyo kuvuga nti nanjye washakishiriza ahangaha we kubera ko radiyo yanyu igera kure hashoboka abaye ari n'ibugande yazajya yazumva icyo kiganiro
ariko se Samuel mama wawe agenda muri 2015 wari ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka 15
mutandukana bwa mbere yakushyiraho warerwaga kubera ko mutabanaga yabikoze kubera ko atagukunze yabikoze kubera ko yabonye undi mugabo utagukunze yabikoze kubera ko atagufitiye umwanya afite ibindi yakoraga byatewe n'iki
ni ukuvuga ngo umugabo yari afite ntago yankundaga noneho mu buryo rero bwo kuba ataranshakaga byatumye mva mu ishuri nyuma nabwo mbona mu rugo bikomeje kwanga adashaka ko mpaba mfata icyemezo cyo guhagurukanye ndagenda nibwo rero naje kwibonera ishuri nyine njya kwiga na mama ndabimumenyesha ko ndabonye aho niga ariko nubwo nabimumenyesheje ubwo yari yagiye atanazi niba ntarashoje kwiga cyangwa yaragize ntabwo twongeye kubonana namumenyesheje ko nabonye ishuri gusa ry'imyuga ngiye kwiga birangirira aho ngaho ntongeye kumubona ukundi
hanyuma se urangije kwiga ukajya ikibirizi kumushaka wasanze uwo mugabo wari waramushatse bakiri kumwe
oya yari yaragurishije nawe ngo yaragiye niba barajyanye ntabwo mbizi ubwo abantu bavugaga ko bananiranywe ngo mama ari we wagiye mbere abaturanyi nyine niko bambwiye
uwo mugabo babanaga na n'ubu ntaho ari mu Rwanda
aho yagiye ntaho nzi kuko nawe imitungo ye yari afite yose yarayigurishije aragenda ntabwo yagarutse
bagendeye igihe kimwe ku buryo bashobora kuba barajyanye
ababibonye bambwiye ko batagendeye igihe kimwe ngo mama niwe wabanje kugenda ngo nyuma umugabo nawe agurisha ibyo byose aragenda ariko ntabwo bazi niba yaragiye amusanga cyangwa byaragenze bite barambwiraga ngo yagiye ku isambu i Bugesera aho niho hanani nizeye wenda nzi ngo nzahamusanga ntabwo sinahamusanga
abo baturanyi se bamubonye agenda cyangwa se bwarakeye mu gitondo bamushatse baramubura bamubonye yikora ibintu agenda
wari nabo yasezeye hanyuma bamubajije aho agiye bamubwira ngo ntago agiye kurenga azagaruka ariko imyaka 10 irenga irashize atarongera kugaruka muri ibyo bice
akaba ashobora kuba aragiye ahunga uwo mugabo we wari wamuteraga intugunda
birashoboka njye niko mbikeka kubera ko nubwo njye urwo rugo naruhagurutsemo nkagenda nyine narabibonaga ko umugabo ari njye badashaka ndagenda nzi ngo wenda ubwo nyine ni uburyo bwo guhama amahoro ariko n'ubundi ndumva no uko mu mwaka umwe mpavuye nagarutse ngasanga n'ubundi ntibakihaba ntibakibana nyine naho bari batuye bubatsemo abandi baragurishije
ariko se wigeze wibaza impamvu mama wawe yaba yarafashe icyemezo cyo kugenda ataje ngo akureba akubwire uko agiye akubwira ati mwana nushaka kuzansanga aha nawe uguma aha ngaha ni ngushaka nzahagusanga kugira ngo umubyeyi afate icyemezo cyo kugenda akamara imyaka 10 asize inyuma umwana yabyaye Samuel iyo ubitekerejeho wumva ari ibintu by'umuntu
nyine kubera ko aba yari yarangwanye nkiri mutoya kuko papa yapfuye ngo atwite inda yanjye y'amezi 2 ntabwo numvise ko ibyo aribyo byose yakoze ari ubugome bwabimukoresheje ni nacyo gituma nakomeje kumushakisha na nyuma yaho kugeza n'iki gihe
wigeze se utekereza ko mama wawe ashobora kuba ataragiye abishaka ahubwo yaragiye atabishaka ku buryo n'ahari hatazwi.
Yego niko nabitekereje kuko ntago mama nkurikije ukuntu yankundaga ntago ntekereza ko yaba yaragiye ari ibintu yapanze ngo agenda atambwiye kuko naho nari ndi mu murenge wa Kigembe n'umurenge wa Kibirizi ni imirenge isa nk'aho isuranye nta ntera nini cyane irimo yatuma umuntu agenda atavuze. Natekereje ko bishobora kuba byaramutunguye wenda akaba yaragiye azi ko agiye hafi bikaza kurangira akomerejeho.
None se kuba umugabo bari barashakanye mama wawe akimara kugenda yarafashe ibintu yari afite bari bafitanye bashakanye babanagamo akabigurisha akagenda ntawuza aho agiye na n'ubu hakaba nta muntu n'umuza aho yagiye. Iyo ubitekereje wumva ari ibintu bisobanutse.
Nirinda kubitindaho nyine ngo bitantesha umutwe gusa nanjye nyine mba nibaza nkumva sinzi isobanuriro ryabo
ariko genda bitindaho kubera ko ndimo ndashaka amakuru kandi
ndacukumbaabo ngo numve wenda niba we wajyaza akabasura mbwira batireka data nawe ntiyigeze ahindukira ati mbese umuntu yaba yaragurishije ibintu byose atirirwa agaruka gukora iki.
Ariko se nk'uko ubizi mama wawe yari umuntu uca inshuro ku buryo wavuga uti yahisemo kujya ahanaha yigenda yagiye guca inshuro ashobora kuba yagiye guca inshuro akibonera undi mugabo ahandi
akiri mu rugo ntiyigeze abikora ariko wenda ntekereza ko ubuzima buramutse bwa ariho bumwerekeje yabikora kuko ntabwo bari bakize cyane nta nubwo bari bakennye cyane ko wumva yavuye mu rugo nta we asa nk'uwahukanye niko nabyita wenda ntekereza ko nubwo ubuzima ashobora kuba yarahuye nabwo.
Wambwiye yuko uwo mugabo bari kumwe yamukubitaga ntabwo ubigeze utekereza ko ashobora kuba yaramujujubije agahitamo kuva muri urwo rugo kubera ko inkoni zari zamurambiye?
Nyine ibyo bintu narabitekereje ni nacyo cyatumye nkomeza kumushakisha cyane mvuga nti wenda wasanga naho ari atabayeho neza imyaka yose mbyirukankamo biranga akajya bambwira ngo arahangiye nkamubura kugeza n'ubwo baje kumbwira ko mu Mutara naho njyayo sinamubona ndabona naranahatinze birangira ahubwo nanahatuye nyine nkubaka inzu nkomeza nshakisha mvuga nti nzatinda mubone none birinze bigeze iki gihe cyose.
Samuel kumva usobanutse mu bitekerezo wigeze utekereza nko kwitabaza RIB n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo bagushakire aho uwo mugabo ari ndetse ubabwire ko na mama wawe yaburiye irengero waba ufite ibimenyetso byinshi byatuma bagufasha igihe cyose uwo mugabo babanaga yaboneka amakuru ya mama wawe uzayabona wigeze witekereza?
Oya nabonye nyine ntamubonye hafi hashoboka hose nshakishije mubuze kandi noneho abantu bakambwira ko ari we wagiye mbere uwo mugabo batanajyanye kuko ngo uwo mugabo we yagurishije byose ngo hashize amezi atatu batabana mama yaragiye kandi ngo agenda asezeye abantu numvaga rero ntacyo nakwirirwa njya kwitabaza muri RIB keretse wenda nk'iyo kuba yarabuze barajyanye nibwo numvaga byari ngombwa ko njya gutanga ikirego.
Ariko kugira ngo umugore w'umunyarwandakazi no mu muco wa Kinyarwanda kuva na kera umugore unaniwe n'urushako asubira iwabo icyo gihe basaza be mu munani baba barahawe ababyeyi baba baragennye aho umushiki wabo nk'uwo nguwo ashobora gutuzwa. Mama wawe ntabwo asubiye mu Bugesera kandi bari bahafite isambu yari abizi.
Yego
kugira ngo umugore ave mu rugo ajye gushaka ahandi atabwiye basaza be ntabwo bishoboka yabyara se agahembwa nande
yarwara se agasubiza nande
basaza be ntago bakomunikanaga kubera ko kugeza n'isaha nabo nanjye ubwanjye abanzi nibakeka nifite imyaka 26 ariko ntago barambona kuko mama ntigeza njyana yo nabo tuba tuvugana gutyo ku matelefone bamumbaza mbaza sema mama wawe ko twamubuze sema mama amakuruye ubwo ni nabo bangira inama tijya wumva radio ijwi rya Amerika ari ikiganiro bagiraho uzape gutangayeho icyo kibazo wumve niba hari icyo bagufasha kuko hari benshi tujya twumva bafasha ariko nabo ntago tuziranye kuko ntigeza njyana yo nta nubwo yakundaga kujyayo kubera ko ngo yari afite barumunabe bakamukurikiraga ngo bagiyeyo bagiye kubayo ngo mukase yarabaroga ise ngo yari afite abagore babiri mukase arabaroga barapfa ubwo mama heru ubwo ngubwo ahatinya rero yavuga ati ibyo by'amasambu yabo nibashaka bazitwariraho kugira ngo zabure ubuzima ndacyakeneye kubaho ubwo rero njyewe nigituma numva ntekereza ko hari umuntu wambwiye ngo arakeka ko yaba yaragiye i Buganda naravuze ntari i Buganda sinabasha kujyayo ngo njye guhigirayo umuntu mu gihugu kinini ntanazi uga ntari wenda wabicisha kuri radio byapfa kugira ireme kuruta kuba nafata amatike njya guhiga umuntu
yego wageze neza kuza mu kiganiro agasaro ka Buraganda hamye yuko mama wawe niba akiriho ari bukunze ndetse ndahamya ruko niba mama wawe akiriho ari bukunze ukazagira imana tugeze no mu gihe by'ibyishimo bya Noheli no kurangiza umwaka niba kumva muri kanukanya n'icyumva ushaka kumubwira
namubwira nyine nuko byanezeza ndamutse nongeye kumubona kuko nanjye ntago nishimiye kubaho nk'impfubyi ya buri kandi nari mfite umubyeyi ko sahari abaye ari kunyumva mane zamukorere mu yongera garuke mu muryango bene wabo bose baba bamumbaza waduhe wese abambaza se mama wawe byagenze bite kandi bo turahura umunsi ku munsi aramutse yigaragaje aho bari nange ubwo niho ndi bahita bamuzana bako kanya rwose
urakoze kumiza utegereze wizeye mpifurije amahoro y'Imana kandi mpifurije no kuzagira umunsi mwiza wa Noheli uzatangire mu mwaka wa 2025 neza uzabugiriremo amahoro menshi
we namwe Imana ibongerere kuramba rwose mukora akazi gasa nk'aka Yesu
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga undi nakira ni Liliane Twagirimana ushakisha mukuru we nyina w'Imana Kawera Twagirimana atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kicukiro akagari ka Ngoma umudugudu w'Iriba
icyo kizere mu kiganiro no kurangisha mukuru wanje Twagirimana Kawera wabuze ari kumwe na murumuna mama ahantu bita Kimisagara Kabusunzu
Kabusunzu ya Kigali
yego Kimisagara
yahaburiye ryari
icyo gihe mama yakoraga akazi ko mu rugo njyewe nari umwana muto nyine mama yarangendanaga
yego
none ubwo ngubwo nyine murumuna wa mama abwira mama ati rero kugira ngo ugiye ugendana abana babiri ukorane nabo zana Kawera mbe mufashe nzana mushyire mu ishuri mama arabyemera Kawera ajya kwa murumuna wa mama nuko ko hajya murumuna wa mama amufata nabi cyane akajya murima n'ibiryo ubwo icyo gihe nyine umwana inzara imwishe aragenda ibiryo arabyiha icyo gihe ngo murumuna wa mama yari ateka inyama mukuru wanjye wa Kawera afata inyama imwe arayirya amaze kwirya ubwo urumva ko murumuna mama yari yasibaze aza asanga nyine umubare yasize nagariwe abajije mukuru wanjye arabyemera aramubwira ati nariye ubwo mukuru wanjye icyo gihe arangije afata akantu k'umushito wokeshaga burusheti arangije akamutwikisha mu mutwe ubwo icyo gihe nyine abaturanyi baho ngo barabimenya bafata mukuru wanjye barangije sinzi umuturanyi amufashe ngo arenje ngo amujyana muri Kongo. Ayo niyo makuru mama yabashije kumenya yuko mukuru wanjye yabuze ajyanywe n'umuturanyi icyo gihe muri Kongo. Ariko muri icyo gihe hari mu 99 hafi tujya gushyira mu 2000. Ubwo mama aravuga ati reka nje gusura umwana wanjye ndebe uko ameze. Ahageze asanga mukuru wanjye yarabuze baramushaka baramubura abwirwa yuko hari umuturanyi bamujyanye muri Kongo ariko urumva icyo gihe mama nago yaraza abaturanyi baho ngaho ubwo umwana abura gutyo nyuma yaho murumuna mama n'umugabo aza kumwica birangira gutyo nyine n'andi makuru twigeze tubasha kumenya
ku buryo mutazi umuntu wari utuye ku Kabusunzu wamujyanye muri Kongo
kubera icyo gihe abo bantu ndumva ngo barakodeshaga ntabwo twigeze tubasha kumenya uwari gusa twumvise gusa ngo ari muri Kongo urumva n'icyo gihe na murumuna mama yaje gupfa n'ubundi murumuna mama yapfuye n'ubundi umwana yari amaze kubura ntabwo twigeze tubasha kumenya ngo ninde wamutwaye gusa n'ayo makuru mama yabashije kumenya arabimbwira
birumvikana wari umwana mutoya nawe nk'uko
mvuga nari umwana muto kuko ndumva n'isura ya mukuru wanjye sinyibuka ari nawe nago yibuka isura yanjye gusa mukuru wanjye abuze afite imyaka 11 abantu bavinda imwe na mama arabazi ndumva abashije no kubonekana w'amakuru yaje abaha kuko yaranze kuvuga ari umwana mukuru imyaka 11
ariko nagira ngo tubaze ubumaze gukura ntabwo mama wawe yigeza kubwira ko amaze kumenya ko umwana we yabuze yashyize nko ku buyobozi bw'umurenge bw'umudugudu ngo ababwira ati umwana wanjye yaburiye hano ku Kabusunzu hari abantu bamutwaye kugira ngo bamufashe byibuze hamenyekane wamujyanye uwo ari we niba ari umunyekongo niba ari umunyarwanda wimutse akamujyana bimenyekane
icyo gihe mama ndumva atarabashije kubikurikirana gusa yaraje arabaramushaka n'uwo murumuna wa mama icyo gihe n'umugabo wa murumuna wa mama mumerera n'abafite ishaka umwana w'abandi nayo nakubwiye ngo umushyire mu ishuri uranga icyo gihe ndibuka yuko mama yambwiye yuko icyo gihe na murumama wa mama yari ari mu manza n'umugabo we none birangira n'umugabo wa mama anamwishe nibyo ngibyo ngiyewe nzi nta yandi makuru mfite gusa mama bamuhaye amakuru ku mwana hari umuturanyi waho wamujyanye muri Kongo nibyo ngibyo tuzi nawe ya mama yambashe kumbwira
ya mwaba muzi agace ka Kongo yagiyemo akari ko niba ari Kongo y'amajyaruguru muri Kivu y'amajyaruguru Kivu y'amajyepfo cyangwa se hirya mu muri Kongo y'uburengerazuba mwaba muzi agace aherereyemo
oya nagashe tukazi kuko mama nawe bamubwiye ati ko abaturanyi ba murumuna wawe bimukiye muri Kongo ariko ntabwo babashije kumenya ahari gusa tuzi ngo ni muri Kongo ariko ntabwo tuzi agaca kariko
muzi niba ari abanyarwanda cyangwa se niba ari abanyamahanga
bari abanyarwanda
bimukiye muri Kongo muri 1999 bajyana umwana witwa Nyirahabimana Kawera
yego
bamujyanye agiye kubakorera cyangwa se n'impuhwe bamugiriye bati yenda tuza gushyira mu ishuri ryo muri Kongo
bamujyanye kubwo kumurera bitewe n'ukuntu mukuru wanjye amufataga namaze no kumutwika ngo nuko yariye
n'abantu beza none wari mumbwira ko Nyirahabimana yari afite imyaka 11 hari abantu azi kuvuga abantu wumva yibuka ni bande banyirakunze
mama wanjye yari amuzi amazina ye yari abizi ko ndi murumuna we
mama wawe yitwa ndetse
Mukanyandwi Clotilde
yego naho wowe ukaba uri Liliane Twagirimana yari akuzi ko witwa Liliane Twagirimana
n'amazina yari ayazi icyo gihe yari ambona uretse nawe ko atarakinye mukashize imyaka myinshi nandi ubu ngubu isura ye sinyibuka gusa azi ko afite murumuna we azi n'uwitwa Domitira murumuna wa mama hari n'uwitwa Maria n'uwo ngo witwa Konsore wamureraga wapfuye arabazi
none rero niba mukuru wawe Kawera akumva muri kano kanya aho yaba ari hose muri Kongo nk'uko utekereza ko ari hari nk'uko babibabwiye akaba akumva muri kano kanya turi no mu gihe cya Noheli ni igihe cy'amahoro ni igihe cyo guhuza abantu ni igihe cyo kwishima niba akumva mukuru wawe iki ushaka kumubwira
namara cyo senyera imana Kawera ndagukumbuye uri mukuru wanjye nange ndi murumuna wawe ndacyariho ndashaka kukubona kwashize imyaka myinshi ndumva warabuze ndi umwana muto na uru umwana muto nago nibuka isura nange sinkwibuka ndumva nifuza kukubona tukaba hamwe kuko nta wundi muryango dusigaranye na mama arifuza kukubona kuko aragukumbuye cyane rwose ndagukunda kawe uri mukuru wanjye nange ndi murumuna wawe ndifuza kongera kukubona tukaba hamwe n'umuryango murakoze
Liliane Twagirimana wagize neza kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana cyane cyane no kugira noheri nziza uzarangize mwaka neza
yego murakoze cyane
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Mulisanga ku ijwi ry'Amerika nababwiye ngitangira ko iki kiganiro ngiharira abana b'imfubyi hari umwana w'umukobwa wampamagaye ambwira ati maze imyaka 31 nifuza kwizihiza Noheli ndi kumwe byibuze n'umuntu umwe dufitanye isano uwo mwana yitwa Nyiraneza yavuye mu Rwanda mu mwaka w'1994 ajyanwa mu Bubiligi aturutse mu kigo cyari isake mu cyahoze ari prefetura ya Kibungo ikigo cyitwaga Les Eritrines cyari cyarashinzwe n'umubiligi witwa Georges Senis icyo kigo cyakiraga ahanini abana bafite ubumuga bw'ingingo bakoherezwa mu Bubiligi kugira ngo bashobore kuvurwa uwo mwana Nyiraneza yari yarahiye ku kaboko k'ibumoso niba ufite umwana w'umukobwa witwa Nyiraneza wari ufite imyaka kine muri 93 ukaba waramuhaye witwa Georges Senis w'Umubiligi akamujyana isake uyu mwana aragushaka ngo musangire Noheli nawe niba uzi umubyeyi wari ufite umwana witwa Nyiraneza wari warahiye ku kaboko k'ibumoso mufashe kwishima
Kagasaro tugashake kazabone Kagasaro tugashake kazabone
Inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ni ya Joseline wa Maria arashaka musaza we Bwanakweli Jean de Dieu batandukaniye muri Congo mu mwaka w'1997 Joseline wa Maria atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Ntarama akagari ka Cyugaro
njye muri iki kiganiro ngira ngo mumfashe mfite musaza wanjye nabuze witwa Bwanakweli Jean de Dieu kubera ko maze iminsi ngitega amatwi umva hari abandi mwamfashije bakabona abavandimwe babo nanjye nifuje ko mwamfasha
uwo muvandimwe wawe Bwanakweli Jean de Dieu mwatandukanye
muri 1997 ubwo 1994 twari twaravungiye muri Congo twabaga mu nkambi yitwaga Katare hanyuma muri 1997 duhungutse barashe mu nkambi turahunguka tunyura mu ishyamba tugeze mu ishyamba hagati rero bararasa turatandukana twari twenda kugira aho bita umusozi wa Kirimbi mu ishyamba rwagati tandukana rero dukomeza iyo mu Rwanda dutaha turana gutyo kugeze mu saa makuru twongeye kumenya
umusozi wawe yari afite imyaka ingahe icyo gihe
uvuga yavutse yari yavutse 74 ubwo yari afite 23 ngira ngo hari yego kuko ninjye wamukurikiraga mugoka mu ntege yari mfite 21
yego none mwakomokaga hehe iwanyu
iwacu twari dutuye mu Bugesera n'ubundi cyangwa umurenge wari Murama niko byitwaga kera bitarahinduka akagari ka Rucucu
none kuri uwo musozi wa mwatandukaniyeho ugereranyije hari nko mu birometero bingahe uvuye mu mujyi wa Goma cyangwa se wa Bukavu
okay ntabwo ndi bumenye icyerekezo kuko twese twabaga ikatare ubwo twinjira mu ishyamba rwagati dusa nk'abangana ku musozi wa Kirimbi aho musozi wa Kirimbi hagati mu ishyamba ku buryo ryari ishyamba rinini cyane ku buryo utahagararamo ngo urebe hejuru umusozi nta wabonaga ari ishyamba gusa burindi buza kumenya ngo hari ibirometero bingahe mvuye kwiyo migi yombi ari mu ishyamba rwagati
mwari mwenyine nta rundi muntu mukuru mwari kumwe mwari yari wowe na musaza wawe gusa
oya twari benshi ariko abantu twari kumwe nari kumwe nawe na mama na barumuna wanjye babiri na papa twadumva dufite umuryango nyine
mubari abari kwamo aragenda nyine
bararashe turanyanyagiye kwa kundi bantu baturiruka twese hanyuma twiriza tugeze imbere tuza kwisanga ndi kumwe ubwo na mama na barumuna wanjye babiri umusaza wacu turamubura turaburana gutyo
kuva icyo gihe 1997 yego rero kuva icyo gihe 1997 tugeze ubu nta makuru ye wigeze wongera kumenya
nta na make hari n'abantu bagiye bahunguka twabaza ko nta wigeze babona nta muntu wigeze duha amakuru n'umwe twigeze tubona
icyerekezo mwahungiyemo ugereranije hari intambara zakomeze kuhaba hari abantu baba sibara batanze imbere ukavuga uti baba nibo bamufashe hari
oya
yari inzira y'inzira ku buhe buryo
yari inzira nini yo mu ishyamba urabona baraje inkambi abantu bose banyanyagira bahunga twebwe ubu tuza twari dufashe icyemezo cy'uko dutaje ariko mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ngo turanyuraye kuko hari mu ishyamba ry'inzitane turi abantu benshi b'ikivunge abantu bagenda banyuranamo b'ikivunge ubwo tugezemo hagati rero turasaho twumva bararashe mu ishyamba bararasa abantu bose barirukanka kwira ibishwara nyine mu ishyamba buri wese atazi iyo ajya gusa twaje kugira amahirwe tubona duhingutse ahantu hejuru ku musozi ahantu imusozi ntazi ariko tumazemo nk'iminsi nk'ine nk'itanu mu ishyamba kugira tuzengurukamo twarabuze icyerekezo tuza kugira aho rero abinguka ahantu uyu musozi nubwo ntekereza kuvuga ngo ni hehe turarongotana turaza twamaze hafi nk'amezi nk'abiri mu nzira tugenda tuza gusiduka rero twibona tugeze mu Rwanda
mwinjiriye kuhe mupaka
kuko urumva twahindutse ni Goma kubera ko twahindutse igisenyi yego
ngira kumara amezi abiri mu ishyamba mu nzira utaha ujya iwanyu mbwira iyo nzira yari imeze ite
okay yari inzira igoye ku buryo hari mu ishyamba ntabwo nta kintu twabonaga cy'ibihingwa ryari ishyamba gusa ku buryo abantu bagendaga inyota ibica nk'amazi ugatega imvura yagwa abantu bagafata nka shitingi bakagenda bakareka ahantu hari icyezezi amazi akameneka abantu bakanywa ubundi bagahekenya ibintu bitaga imifumbegeri ibiti bitaga ngo ni imifumbegeri muri iyo minsi ibyo byari bitunze abantu yego
mwese nk'amwe babana mwarabiryaga mukumva bibaguye neza mwari nefaguzwaga umwana w'umukobwa w'imyaka 21 kujya kurya ibifumbegeri wabyakiriye ute
itegeko kuko turi mu nkambi batarayisenye kwari tumeze neza dufite ibintu twari dufite ibyo kurya twe twagiye twitwaza buri mwana wese umuntu afite adutwaye ku buryo wafataga nimba ari nk'uduhunguru ukarya nka tubiri kugira ngo bimare iminsi ntabwo twatetse cyane nyine urumva mubwo buzima twagiraga duke duke ku buryo iyo minsi yose twamaze byagiye bisa nk'aho bidutunga twaduhungaye n'amafaranga ku buryo mu nzira ndetse twariho n'abiyego ariko ntabwo twakagaye cyane inyota yo wari nk'ikinyaga ukumva ni ibintu by'ibikatikati ariko icyo twashaka kugira ngo bibone amazi aboneke gusa tubohereze mu muhogo kugira ngo twere kuma twize umwuma ntabwo byari byoroshye ariko byari muratsinde nyine
ariko se mu gihe bamwe bahitagamo guhunga bagana mu burengerazuba bajya kure y'u Rwanda mwebwe muhitamo kuvuga muti twebwe turatashye dusubiye mu Rwanda igihe mwakandagiye ku butaka bw'u Rwanda mugeze aho ngaho ku gisenyi mwibisomeze muti
okay twebwe kuko twumvaga nta yandi mahitamo dufite na cyane ko twabonaga mu ishyamba nyine twageraga tutazi ngo turajya hehe nako mu gihugu ntabwo tuzikotayumva mu Rwanda twageraga nyine duhunga tutazi ngo turerekeza hehe tuza gushiduka rero twibonye ku butaka bw'u Rwanda nta yandi mahitamo nyine reka dutashye uko bizagenda nyine tukumva tuzabyakira nta kindi twashoboraga gukora kindi tutahuko rero turaza uza gutyo mu Rwanda
hanyuma mugeze aho ngaho uwanyu mu Bugesera mwakigombite umunyemerere mbikubaze
yego twaraje ubwo tugeze nyine Gisenyi waje kugira aho tukajya hari imodoka zitwara abantu iwabo ubwo baduha imodoka nyine ziratuzana tugeze ahantu bashyira mu Mukamira aho bakiriraga abantu turakuma tugeze iwacu nyine aho ku Izuka aho twabaga n'ubundi twaje kuhasanga bakuru banjye batari barahunze bari barahasigaye ubwo baratwakira mu rugo ho nta hari hasenyutse nta hari hahari tujya kwa mukuru wanjye umwe tubayo nta mezi agira nko muri abiri tumaze kwiyegeranya rero no kwisunasuna dusubira mu matongo yacu ngo tujya mu rugo iwacu ariko ubwo nari nsigari njyewe na mama na barumuna banjye babiri bonyine papa nawe twaratandukanye nawe gutyo
mwatandukanye mumubuze mutaza aho ari cyangwa se yitabye Imana
ubwo nyuma twaje kumva amakuru bavuga ngo yitabye Imana ngo mu ishyamba ariko abantu babivugaga nabo bavuga ko babivuye n'abandi nta makuru y'ukuri afatika nta muntu wigeze wamushyinguye avuga ati naramushyinguye ntawe ubitubwiye ariko bakujya bavuga inkuru ngo yarapfuye ugukora ko nta kuri twabona ngo ufatika twabyakiriye gutyo nyine turavuga ngo byanze kugira ngo wenda yarapfuye koko
niyo mpamvu ubu ngubu ushakisha musaza wawe wenyine ugana kweri kubera kutaza amakuru bakubwiye papa wawe nuko ashobora kuba atakiriho
ewe ashobora kuba yarapfuye ariko ndiyo nta makuru nigeze numva na make kandi umbere umwana w'umusore twahunze yarangije ariko yari kurangiza segonderi ndetse byose atarapfuye wenda yaba ariho ariko wenda gatinya kuvuga ko aziko natwe wenda twaba twa cyane ko twuduhunguka bavuga ko abantu bose bageze mu Rwanda bose bamwica niyo makuru twari dufite ariko tugeze tubona nta kibazo tubona tubaye ubuzima burakomeje kugeza n'uyu munsi
ugize neza kumuha amakuru meza y'u Rwanda rutuje none niba uyu musaza wawe akumva muri kano kanya akaba yumva ijwi rya mushiki we umushaka niki wumva ushaka kumubwira kugira ngo akumve atahe mu Rwanda
icyo nabwira cyo rwose natwe twaje dufite ubwoba tuzi ko nyine batwica nk'uko babivugaga ariko mu by'ukuri rwose batwakiriye neza turatugira iwacu ubuzima burakomeza umutekano nta kibazo rwose turakomeza bigenda neza njyewe naje no kugira aho muri 2023 nsubira mu ishuri ryo kwiga ndarangiza ndakora rwose meze neza nta kibazo twakomeje ubuzima burakomeza na mama turabana nta kibazo nyuma yaho nta kibazo twigeze tugira na kimwe
ngaho rero ayo makuru haye mu saza wawe ni meza niba kumva muri kano kanya hari ikindi kintu ushaka kumubwira hari akajambo k'urukundo ushaka kumubwira muri kano kanya turi no mu bihe bya Noheli n'umwaka urimo urarangira mubwire iki kuri ku mutima
umusaza wanjye rero kubera ko ni nanjye wamugaga mu ntege yaramukundaga cyane cyane arabizi ukunze kuba dufite icyo abahungu babiri ari abahungu babiri gusa twaramukunda niyo muhungu muto twari dufite cyane arabizi nimba nyumva rwose namubwira ngo yambi kandi nkamubwira ko rwose mukumbuye ndamukunze cyane mubonye nakwishima cyane bitamaje ikindi namubwira ni uko bashiki be bose barahari arabazi hari uwitwa Mukandutse Beatrice Ntamuvuja Verina Mukamanzi Maria Nyambabazi Ernestina n'ubucura bwacu Nyirakwezi Josiane nanjye wa Maria Joseline wamugaga mu ntege turamukunda cyane turamukumbuye aramutse ahari rwose yatubwira kuko turamukeneye cyane buseke namubwira cyo muri iyi minsi itambutse wenda inkuru mbi mama wacu we asize ufite Imana asize uburwayi twamushyingo ku itariki 8 z'ukwa karindwi z'ubundi ariko zifite uburwayi twaramurwaje mu myaka 90 nyine yari afite kuri itatu Imana ariko turamukumbuye kandi turamukunda bose niba twumva mubwire ko haje rwose turabikeneye cyane
urakoze Joseline ndizera yuko umusaza wawe yumvise ubutumwa bwawe umugihe ngitegereje nkwifurije amakuru y'Imana na Noheli nziza n'umwaka mushya muhira wa 2025
murakoze cyane namwe rwose Imana iho umugisha mwinshi cyane kandi murakoze
Agasaro Kaburaga
Nakire Dusabimana Chantal ushakisha mukuru we wo kwa se wabo witwa Uwamahoro Valentine Chantal Dusabimana tuye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare akagari ka Nyamagabe umudugudu wa Muse
Kwanya ngo mudushakire umwana witwa Uwamahoro
Uwo mwana mwamubuze mute mu kwanya iki
Ukana kwa mama wacu kaba yaragiye kera nge duruka na mfite imyaka 2 kaba yarigeze kuza kera agasanga nahari ucucu akaba yarapfuye yifuje ko tuzamushaka tukamubona kugira ngo mudufashe
none se agenda yagiye he agaruka yaje avuye hehe aza kubasura
yaje avuye muri Uganda agenda avuga ko agiye muri Uganda kuva icyo gihe narengero rye tuzi na telefoni na komunikasi iri hafi yacu nawe ntago tujya tumubona
yitwa nde
Uwamahoro Valentine
nyirakuru yaratuye hehe
yaratuye kuri Muse mu karere ka Nyamagabe
yitwa nde
Uwimana Veronica
none se uyu Valentine Uwamahoro uramuzi waramubonye wowe nubwo bwose wari umwana
Tuweruka na mfiti mnyaki vini nziko ya Amerika kakaja tukaya guchinana.
Agaru kwa kubasura ya rafitu mugawo? Yali ya rashati?
Chiji ya ratarashati.
None se nyogo kuruanyu ababu gira ngo umuzamu shake mbeli yuko atabaruka ni chiasi za ababu giye kitunye ugomba kuzamu kigani ragasaro kaburaga ushaka umukuru wawe
atubwiye ngo tugomba gukoresha ushoboka byose tukamubona kuko ari ubutumwa yasize amusigi
ubwo butumwa murabufite mu mwabubitse kure
babubitse kure ba mama wacu bandi barabufite babikegaje
niba satari ibanga rikomeye cyane wambwira aho dukeya ni nuwuhe muragi yamusigiye ni iki yifuza kuzabona ni iki yashatse kumubwira mbere y'uko ataha
ibyo ntabwo yabitubwiye gusa yatubwiye ko agomba kuza nyine agafata ku mugabane mama we yari bufate kuko mama we nyine ntabwo yari yaragabaniwe we yatabarutse kera
none uwo munani we murawubungabunga mubufata neza nta kibazo murawuhinga
ego
uretse se ibyo bintu uretse uwo munani namwe muramwifuza ntabwo yazaza ngo abigwemo ko numvise ko hari abantu bazira iminani muramushaka mumukunze cyangwa muramushaka kugira ngo mumwiyegereze
turamushaka tumukunze njye wona namukunye byaba ibintu by'agaciro cyane ko njye umuntu uhora guhetse ugize imyaka 25 utarongera kumubona hari ibintu bigoye cyane ariwe umuntu wanyitayeho kandi umwana mama yaragiye gushaka imibereho ni ibintu bigoye cyane uba wifuza kumubona cyane pe ndamwifuriza kuzagira intangiriro y'umwaka mushya muhire uyu mwaka azawurye n'uzamurye kandi umwaka tuzinjiramo uzamubere uw'amata n'ubuki nihirwe n'umugisha yumve ko ngiye muzirikana cyane na famiye yanjye mama wanjye arashaje n'abataramubona nawe nibyo amwifuriza ahantu hose ari yumve ko tumukunda cyane
ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga Chantal Dusabimana ukomeze utegereze kuzahura na mukuru wawe Valentine Uwamahoro nawe uzagire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire
sawa namwe kandi zawe ruko
Shaka gasaro kawe muzakabona
madero
Shaka gasaro kawe muzakabona wicikintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
mbere yo kurangiza ikiganiro agasaro kaburaga ndakira Janvier mu Kankundiye arashakisha umwana we Onesphore twagira umukiza yabuze mu mwaka w'1994 Janvier mu Kankundiye atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata mu kagari ka Kanazi
ikiganiro kinzanyemo nari nje gukurangisha umwana wanjye nabuze tatiza abantu benshi cyane noneho ahora unyumva buri gihe cyose kivuga nyumva keza matwi nuko nawe mwitamo kugira ngo nanjye nzakubwire rero uzasakishirize
none se uwo mwana wawe wamubuze ryari
1996
wamuburiye he
namubuze yari agiye yakurikiye abandi noneho baragenda bagiye muri Zaire bagezeyo ntabwo yagarutse hagarutse abo bajyanye ariko ntabwo yigeze agaruka na gatoya
yari agiye muri Zaire
gukora iki ategereza ndaheba njya gushakisha ndamubura Daniye sana aramuze rwose.
Yaragiye muri Zaire gukora iki?
Yagiye akurikiye abandi bari bagiye muri Zaire igihe yambwiraga ko ngo gihe bari bakurikiye ngo umuperezida ngo ari wabwiye ngo aze baze bari gutwara ibyangombwa arangiza amashuri makuru. Uko ntabwo agenda agiye gufata ibyangombwa by'amashuri makuru, hanyuma agenda bagiye ntibongera kugaruka.
Agenda agiye gufata ibyangombwa by'amashuri makuru muri Zaire. Ibyo
bagiye gufata ni diplome yiwe.
Kecu ushobora kuba warabyibagiwe.
Oya ntabwo nabyibagiwe.
None muri 1994 urahibuka icyo gihe urakibuka.
Ye ni ntambara yatangiye barahunga bava mu ntuza mu kigo yigaga. Baza mu rugo. None babyakomeje tuva mu ngo dose tuva mu ngo turagenda twese twaragiye icyo gihe. Ariko byatangiye 1994 intambara yatangiriye noneho tuva mu ngo rwose tujya ku gasozi kwirukanka ubwo yadukize tuvuye ngo aho ngaho nyine twari twahungiye niho twavuye noneho ahita agenda ubwo rwose yongera kumubona
wowe wahungiye hehe
njye nahungiye ahantu bita Ukabacuze kundiza ahantu bita Ukabacuze niho nahungiye niho nagarukiye warakomeza aragenda rero bose ko bagiye bahise bagenda bagera iyo ngiyo yide muri Zaire
hanyuma
ngo agiye mu nkambi Mugunga nubwo ajya mu nkambi Gatare
Onesphore muri 1994 yari afite imyaka ingahe
yari afite 29 yarangije segonderi
afite imyaka 29 ubwo yari afite 19
oya yari 29
yiza ashaje rero
kuko yabanje kwiga na Serayi
aha
Serayi ya kera
yego
ayirangije aza mu rugo none haze mu rugo ndavuga nti reka nkujyane mu ishuri mwana wanjye wo kugumya kwitera ngo nta kamaro none ajya mu ishuri mikuru nyine ajya Nyanza muri Espanya niho yize
yego
yiga uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu ararangiza agiye gufata diporome noneho intambara iba yateye mu kwa kane azi nahangaha mu ntuza mu rugo iwacu iwacu ariko nari ndi icyubi ntabwo nari ndi ahangaha ikanyabwe nari icyubi
yego
icyubi nyine ni muri komine hari muri icyo gihe yitwa muri komine Butobwe
ndaharuzi
perefegitire ya Gitarama
yego
yagiye yarariho ndi rero noneho ubwo turitaho turategereza ko intambara irangira reka daha kugira ngo irangire irakomeza irakora cyane noneho bagenda gutyo mu 1996 niho abasirikare bageze iwacu baravuga ati mwese muve mu ngo amasasi avuga turiruka turahunga turagenda tugiye rero abo bana uko ari babiri bati twigiye gushaka diporome zacu ese murazibona yemwe abana fate turagera ntabwo twagumuhanga nuko ndabareka rero baragenda hashize imyaka itatu umukobwa aragaruka umuhungu ntiyagaruka hashize imyaka itatu muri Zaire
yego
naragaruka umuhungu ntiyagaruka na nisana aramubuze rwose
hanyuma se mushiki we agarutse yakubwiye ko atigeze aciryera musaza we
agarutse mu rugo aho yari ntabwo bari baturanye n'uwo muhungu yagarutse ambwira ati ntabwo twari turi kumwe ariko ngo yaragiye kumusura ariko bakajya bavugana ahubwo hari umuhungu waturutse yongeye muri Gatare mu nkambi Gatare ho uwo muhungu yarari aratubwira ati uniform usize inyuma agiye kuzana ibikoresho bye ati mutegereze mujye muteka musiganye ibyo muhora atari hafi kuzaga ati musize inyuma agiye kuza turategereza wapi turahera umukobwa yari yaraje ari mu Rwanda n'ubu yaraje ari inanga turi kumwe ariko umuhungu twaramubuze byagenze ntabwo nakumenya niba yarapfuye niba ari mu mahanga ntabwo namenyana rwose byaranyeze
ya no gukomeza ukizera ko ashobora kuba kiriho
ndashaje ubu ndakuze ndashaje
komeza utegereze
yarapfuye nawe yarapfuye 1983 maze igihe nyine narapfuye akaye ni umukecuru ubera aho ngaho gusa
ntakundi komera none se niba uyu muhungu wawe onesiforo twagira umukiza kumva muri kano kanya n'igihe cyano heri kirageze umwaka ugiye kurangira ariko wowe umaze imyaka 30 utamubona utaza aho ari yagiye agusize igitarama akurikira abandi ajya muri Zaire ntiharuka komera komera ubwari ubukira none niba uyu muhungu wawe twagira umukiza akumva muri kano kanya n'iki wumva ushaka kumubwira
yego yego mubyeyi uzambabarire uzanshakishirize rwose nzakuru karanyishe nubwo nagatu
komera nzakuru uko nshoboye nagira ngo umpe ubutumwa nzamuha nimubona nzagutumikira nzambwira iki
ubutumwa ngiye kubwira nagira ngo niyo wamubona wamubwira uti aba basize mu rugo baragukumbuye cyane bose bashikiye baramushaka barumuna we baramushakirije baramubuze rwose na n'isaha baramubuze nta utamushaka hari barumuna we hari uwitwa Rutiforo hari uwitwa Sanzimana Oresti aramushakisha hari uwitwa Nsanzumuhire Oscari yaramubuze hari uwitwa Rujeni nawe yaramushakirije yaramubuze nabashikiwe bose baramushaka baramuze rwose turashakisha twaramuze nawo ntageze nawo nageze ngeze aho ndananirwa ndabyibuze ngiye kumva numva bavuga agasaro kabuze avuga washakisha nawe kazamugeraho rwose imana ikazamugezaho rwose nkakubwira ni ukuri turagukumbuye cyane rwose barakwifuza niyo ataza ariko niza wumva ko akiriho rwose ntibyanshimisha
wakoze cyane nawe kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho rero ukomeze utegereze wizeye kandi uzagire iminsi mikuru myiza ya Noheli urangize n'umwaka neza amahoro y'Imana
urakoze Benefite we urakoze numvise ko ubatari ukabangana rwose waba ugeze cyane rwose Imana ikakumera umugisha mwinshi cyane pe
urakoze cyane ugishaka uwawe ukaba ushaka kuza mu kiganiro dore nimero wakoresha wohereza ubutumwa bwanditse ugatanga umwirondoro wawe akubarizwa n'incamake ku muntu ushakisha ni 001 2 0 7 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 7 4 6 1 0 muzagire iminsi mikuru myiza ya Noheli n'umwaka mwiza wa 2025 muzawugiremo amahoro menshi niyo ya mbere naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana Gana